meli tumefanya, zangu sala na dua nazituma kwa Maulana. I wanna wish you a happy new year. Kama nilikose unisame. I wanna wish you a happy new year. Kama ulikose animesame. Nikutakie mafanikio. Nikutakie baraka. Mafanikio. Happy New Year. Nikutakie baraka.